JazzyMidunda.com.
Mchana wenye ngozi kama jua, kama hua, so unbelievable. Mchana mwenye ngozi kama jua, 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 jua. Mchana mwenye ngozi kama jua, 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 jua. Moja, mbili, mbili, tatu, wacha mini hesabu, number of times you got inside my head. Moja, mbili, mbili, tatu, I'm stuck thinking about you. Keep replaying every word you said. Every shade of gold you wear, sun fade, sunlight dancing where your glow is spread. Girl, the way your melanin is fed got me hypnotized, lost inside your light. Let me tell you about a beauty I've seen so seen so wild. Shana mwenye ngozi kama jua, unajua, you are so beautiful. Shana mwenye ngozi kama jua, kama ua, so unbelievable. Shana mwenye ngozi kama jua, 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 jua. Shana mwenye ngozi kama jua, 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 jua. Sichana mwenye ngozi, mwenye ngozi, ngozi kama jua. Sichana mwenye ngozi, mwenye ngozi, ngozi kama jua. Sichana mwenye ngozi kama jua.
And that is just track one. Like, we just arrived. We just arrived. The song is called Ngozi Kama Jua. Hey, how do you guys feel that song? Can we say crock it? Hello. Yeah, so I'm hearing... Is it a song for the girlies? Because honestly, I'm like, is my skin skinning? Yeah? Ngozi kama jua.
So this is for all the girlies, because women are so beautiful. So this is for you. This is just an appreciation of how beautiful women are. And like your skin glows like the sun. Msichana mwenye ngozi kama jua. Yeah.
Could you just sing acoustic for us that part here? Msichana mwenye ngozi kama jua. Kidogo tu. Just that part. Just that part.
Msichana mwenye ngozi kama jua.
Sing along.
Kama ua. You are so beautiful. Chana mwenye ngozi kama jua, kama ua. So unbelievable. Chana mwenye ngozi kama jua. Jua, jua, jua. Chana mwenye ngozi kama jua. Jua, jua, jua.
A round of applause for Bridget Blue.
Jizimidunda.com.